DJ Kray,
your boy Clues,
yeah. I your bad boy
on the pit.
Call me out, boy.
Never say.
Let's go.
Na inendi ne muntu, ni mafuno chita kutuntu. Vintu ngai vizivi maoneka. Hello, we only live once. So ni kaviluvia nyani mova simanzi. Simanzi. Ni mova simanzi. Simanzi.
Never say.
Simanzi ni mova simanzi.
Good boy in this one too.
Simanzi ni mova simanzi.
Never say.
Mova simanzi.
Celebrate your life cause we only live once. Once ukafa, iwe nishi chapwa. Jine muntu naine ni masova. Uzani peza pakona nishi nakolewa. Fiongo fwa winu ama weekend. Saturday sun, chalila malwed. Bamani, tipase kona ina kreti. Bondi te pleasure kuyolo ni 048. Na chili la solete ya mukango fiana. Na pena naka dance na wakalu fiana. Yeah, it is what it is. Day pa weekend ni sipeza nili
tizi. Na inendine muntu, ni mafuno chita kutuntu. Vintu nga hivizivi maone. Hello, we only live once. So ni kaviluvia nyani mova simanzi. Simanzi. Mova simanzi. Simanzi ni mova simanzi. Simanzi ni mova simanzi.
Come here, oh boy.
Mova simanzi.
I like them big girls. Hello ni makamba. Simi bisa ni kakolewa. Thick pretty nice nails. Nuka vina buino tikakolewa. Tiku sowela. So baby let's coordinate. No location na if you take you bate. Epi ante menu ama weekendi. Ela chibo tolo wa matikite.
Na inendi ni muntu. Ni mafuno chita kutuntu. Vintu nga hivizivi maone. Hello, we only live once. So ni kaviluvia nyani mova simanzi.
You now rocking with Mr.
Ni mova simanzi.
Your boy Cleo Shack.
Simanzi ni mova simanzi. Simanzi ni mova simanzi.
Nilipanza kaya magelo wana katundunga bali pa ulendo. Nitapa nivula poto wa vula mendo. It's bad girls in the pew pew nigga. We got class monga ndisema pew pew. Chima chili zaolo chika lipofola. Wagai baduka che monga nintambo zola. Ufani koziwa hati mova sifatra. Tika performa uzime ndisha po vaticola. Hello, barman faka po ina roundi. Nifuna gelo wa chef noti wa ina roundi. Kes pensa pata mufaka mubizwe zwe songa. Ti umvela mwishe wepune.
Na inendi ni muntu. Ni mafuno chita kutuntu. Vintu nga hivizivi maone. Hello, we only live once. So ni kaviluvia nyani mova simanzi. Simanzi. Ni mova simanzi. Simanzi. Simanzi ni mova simanzi. Simanzi ni mova simanzi. Mova simanzi.
Simanzi. Yeah, let's go. Bad guys in the pub. Yo, Dre on the beat. Dre na pauku. Kes Spencer, Mr. No Doubt. Na Mr. Good Vibes.
DJ Shows.com.
Nekafupi so kansi. Ay, bweze pona foot.